Watch Chimamba Big.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
So quiet, sir.
Shots, ish, finde.
Private level, death from you.
Umusepela chile.
When you are good, you are good. Make I do what I'm meant to do. By you say me sick, cooler. Position yo, beno lika bakupampula. Amaka mwishu wila na kuchia chinja, see chukos.
New a positive virus. New a positive, new a positive.
Nango ni loyo taiko no kuwa papeti. Bela kulisha lisha jonse finga trampeti. Bela kunyanta pweo jonse finga kapeti. Niwe positive violence. Mona, Sophie sendeko serious. Wila iponya mune tie na yo focus. Lanzila kova diabale isa kuntanshi. Sisi mungana hivi para kuchinja. Mone kela no ifisa iwe ngomu ninja. Gani soko shiba netu file fio kutinta. Bela tubo mfefe jonse fe kumaka mpeni. Tule bakula jonse fe kwa timu peni. Mona haba kashi bobe kale babomba. Bali kuletewe pano pesamba. Voice na nkwali kupela kabumba. So landa ikono kulomba. You are good.
Yo Chizzy, give it to them one more time, man.
My youth only take cooler. Position yo beno lika bakupampula. Amaka mwishi wila na kuchia chinja si chukos.
New a positive virus. New a positive, new a positive, new a positive virus.
Yeah, I got you, Mr. Chill coming in right here.
Ngole 515 jo file watampila po kuchinjo kuikala tondolo tete kusove nuevo palasi bakesa senga. Umulilo watampa na matistike wisa mkwote mpanga. I think it's time ya kutampa kulandeling in flow before vene tulenga. Tualite mwisho kulomba, tuapata sano kubomba. Tuasala po kubamyanga, nangula na batufienga. Fueba mitule shoku ima bata valenso valenga. Tulewa shotili shotili kwa ese chuma. Baikala tondolo vambo kuma. Tualikuwa tisa pawe cha kwe bati nifuevo tulenga. Valelia nifuevo tupela mataxi. Nangula leta batampa kukita mafelia. We need to change the system. Paku situleko kuwa mavik. Let's get involved big time. Tube na voice one side. Yes. Fino kupanga future. Future teti ipange eka. Fwe msepela ni fwe bubatusha. Pressure is a type of better.
You are good. You are good. Make I do what I'm meant to do. By you say me sick cooler. Position yo beno lika bakupampula. Amaka mwishu wila na kuchia chinja si chukos.
New a positive virus. New a positive. New a positive. New a positive virus.
No kutina popo wa ishiba. Talingo leko la ufilo wano wachifuba.
Kareji pila pa Facebook. Kukana nga baku pa envelope. Iseni tukule feseko. Ukula kitakumba liteko.
Nga kabu mele walo ala beta monopole. Ilingiri nevadele la baku kombone.
Ba youth ku CB Central Province na mchinga Lusaka. Balu apply Eastern, Northern, Southern, Western kwa tumaleta.
Nikala masu kupa mutu hapa kuinuka. Bela kubo mfiafya pa kuinuka kuinuka.
Ufilo kishiba no kubelenge funde ila ba mleba. Walikuwa tensa mbwishingi mcharo leo mfamwebe kwa neba.
Nga wale kelela na vena vaka belela. Uchushi futi na wogu kabwelela.
Nshilekani yoku bahambo. Nkenye woku bakembo. Kanjevele niko fiaba lumendo. Naba kashano yo voice is rebo. Niwe positive, niwe positive. Niwe positive virus. Niwe positive, niwe positive. Niwe positive virus.
Walcon, pae Austin. Sparks man.
Download more music. Music hits.